Raputa manyago pondo odero were Nyasa miyo kego nyago magina Kego chuka kaparo odero kegisebi Nyachula na magie ingo
Raputa manyago pondo odero were Nyasa miyo kego nyago magina Otieko chuka kaparo odero kegisebi Nyachula magie ingo niri
Raputa manyago pondo odero were Nyasa miyo kego nyago magina Kego chuka kaparo odero kegisebi Nyachula na magie ingo
Tokide mayandi somo alego ngia Nyiruluri nyaga muko magina Kuondok makisungu odero lou Koda wache magie kata kwano
Mama mondi mos na umafili magi enjargo pondo.